waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan. Waa galab jimca bisha Janaayana ay tahay 29 sanadka 2021. Wararka caawana waxaa ugu waaweyn walaac laga qabo duulimaadyada shirkadda diyaaradaha ee Emirates oo la kansalay sida ay u saameynayso dad Australian ah. Booliska Victoriana waxa ay ku daba jiraan oo ay raadinayaan laba nin oo ka dambeeyey gaari si khatara loogu dhex waday bartamaha magaalada Melbourne, gaar ahaan Bourke Street. Shacab Australiana oo doonayay inay Yurub ka soo baxaan dalkana dib ugu soo noqdaan ayaa hadda wajahaya dib u dhacyo dheeraada kadib markii shirkadda diyaaradaha ee Emirates ay go'aansatay inay gabi ahaanba hakiso duulimaadkii ay kaga soo duuleysay UK. Dowladda Britain ayaa xirtay xadka ay la leedahay dowladda Imaaraadka, iyadoo mamnuucday inay duulimaadyadu ka soo duulaan magaalooyinka Dubai iyo Abu Dhabi. Australiyaanka dalka dibaddiisa ku xaniban ayaa ku tiirsanaa labada shirkadood ee diyaaradaha ee Itixaad iyo Emirates si ay dalka dib ugu soo noqdaan intii lagu jiray xanuunka COVID-19 faafkiisa. Hogaamiyaha mucaaradka dalkan Australia, Anthony Albanese, ayaa sheegay in dowladda federaalka ay hore u ballanqaaday inay gabi ahaanba dalka ugu soo celinayso Australiyaanka dalka dibadiisa ku xanibnaa marka la gaaro Christmas sanadkii la soo dhaafay.
But most importantly, get Australians home. There remain 40,000 stranded Australians.
Laakiin tan ugu muhiimsan, ayuu yiri, waa in shacabkaas Australiyaanka dalkooda dib loogu soo celiyo. 40,000 oo Australiana ayaa dalka dibadiisa weli ku xaniban, ayuu yiri. Premierada gobolka Queensland waxa ay weydiisanaysaa dowladda federaalka inay ka fiirsato sidii loo caawin lahaa dadka ka shaqeeya ama shirkadaha ka shaqeeya dalxiiska oo markaasi lasii dheereeyo waqtina lagu dara, ayay tiri, lacagaha job keeperka la yiraahdo ee joogsan doona bisha Maarso. Premierada gobolka New South Wales, Gladys Berejiklian, ayaa ku eedeysay Queensland inay xadkeeda xirtay, sidaasna ay dhaawac ugu geysatay hay-adaha dalxiiska intii lagu jiray faafka xanuunka coronavirus. Laakiin premierada gobolkaasi waa Queensland ee Anastasia Palaszczuk ayaa sheegtay in arrintu aysan ahayn xadka la xiray ay la xiriirto dalxiisayaashii caalamiga ahaa ee Queensland iman jiray, waxayna ugu baaqaysaa in maalgelin dheeraada la siiyo hay-adaha dalxiiska ee gobolkaasi.
They are hurting. Okay, so I will always stand up for what is right and what I believe to be right.
Dibaata ayaa haysata, ayay tiri, mar walbana waa aan difaacayaa waxa aan isleeyahay sax waayihiin, waxa aan aaminsanahay inay sax yihiin. New South Wales hawsheeda iyaday u taalaa, ayay tiri. New South Walesna lagama diiwaangelin wax kaysa oo coronavirus oo gobolka gudihiisa laysaga gudbiyey, inkastoo laga helay 3 kays dadka hoteelada ku karantiilan. Tan ayaa imanaysa iyadoo gobolku uu qafiifinayo xanibaadaha hadda jira. Laga bilaabo maanta oo bishu ay 29 tahay, shacabka reer Sydney ayaa guryahooda waxaa ku soo booqan kara ilaa 30 qof, halka 50 qofna ay dibadda ku kulmi karaan. Sidoo kale waxaa la badiyey dadka ka qaybgali kara xafladaha aroosyada. Premierada gobolkaasi Gladys Berejiklian ayaa sheegtay in dowladeedu ay si taxadar ku jira uga fakarayso saameynta dhanka maskaxda ee go'aamada la xiriira COVID-19 ku ay dadka ku yeeshaan.
A decision you take can impact someone's livelihood, it can impact their health, it can impact their mental health.
Go'aanka aad qaadanaysid waxa uu saameyn ku yeelanayaa qof qutul daruurigiisa, wuxuu saameyn ku yeelanayaa caafimaadka dhanka maskaxda, wuxuu saameyn ku yeelanayaa caafimaadka qofka. Marka waa sababtaas haddaanu nahay reer New South Wales, sababta aanu miisaan ugu sameyno inaanu dhinacna kala dagaalano caabuqa, dhinaca kalena aan dhaqaalaha u ogolaano inuu sii socdo, ayay tiri premierada. Dowladda Victoriana waxa ay qafiifinaysaa iyaduna xanibaadaha dhanka xadka ee gobolka New South Wales kala dhexeeya marka la gaaro 6 fiidnimo caawa oo bisha 29 ay tahay. Waa Janaaye. Gola deegaanka Cumberland ayaa waxa uu ka gudbayaa red zone oo macnaheedu ahaa inaan loo ogolayn inay soo galaan Victoria, haddana waxa ay u gudbayaan midabka oranjiga oo macnihiisu yahay inay ogolaansho dalbadaan hadday doonayaan inay Victoria yimaadaan. qayb ka mid ah magaalada weynta Sydney ayaa sidoo kale waxa ay ka soo baxayaan midabka oranjiga iyagoo u gudbay green oo macnaheedu yahay inaysan u baahnayn in markaasi ay codsi sameeyaan markay Victoria imanayaan. Wasiirada booliska ee gobolka Victoria, Lisa Neville, ayaa 3AW Radio waxa ay u sheegtay in askartu hadda ay bilaabayaan inay ka soo guuraan howlgalladii xadka ee ay wadeen oo in yar oo booliska ah oo ay halkaasi ku hari doonaan.
Police have been all over the state doing a whole lot of roles in COVID and bushfires.
Booliisku qaybo badan oo gobolka ayay joogeen iyagoo howlo kala duwan oo COVID la xiriira ka shaqeynayay iyo weliba dabkii gobolka ka kacay. Sidaan horeba inii ku sheegay, 800 oo ka mid ah askarta booliiska ayaa ka shaqeynaya karantiilka oo keliya, taasina way kordhaysaa oo waxay gaari doontaa 1000 askari, ayay tiri. Tasmaniyana waxay qorsheynaysaa inay qaado xanibaadaha xadka ee dadka degan magaala weynta Sydney marka la gaaro 13 bishan Janaayo laga bilaabo axada. Dadka ka imanaya magaala weynta Sydney ayaan looga baahnayn inay isku karantiilaan Tasmania. Go'aanka ayaa macnaheedu yahay in Tasmania ay gebi ahaanba u furan tahay shacabka Australia oo dhan. Tuqa magaalada Melbourne waxa ay sheegtay in gaari si waali ah loogu waday Bourke Street Mall oo ku yaala bartamaha magaalada Melbourne asbuucan ay saameysay maskaxda, dhanka maskaxda ee bulshada, iyadoo shaqaaluhu ay markaasi kusoo noqonayeen xafiisyadooda. Booliska ayaa sheegay inay weli raadinayaan darawalka gaari si xawliya ugu dhex soconaya bartamaha magaalada Melbourne kii galabtii Khamiista ahayd ee bisha 28 ahayd, iyadoo qof gaariga la saarnaana hadda uu baxsaday oo la raadinayo. Booliska ayaa sheegay in ninka gaariga watay ee la raadinayo uu xirnaa koofiyadda loo yaqaano baseball cap iyo glaafis cadcad, sidoo kalena isaga iyo qofka rakaabka ee gaariga la saarnaa ay ahaayeen dhalinyaro 20 jir ah. Sally Cab, waduqa magaalada Melbourne, ayaa sheegtay in reer Melbourne ay dareen weyn ka qabaan arrimaha la xiriira dhacdooyinkaasoo kale, maadaama dad horey magaalada ku dhex lugeynayay lagu dilay isla Bourke Streetka bartamaha magaalada ku yaala. Wasiirka ganacsiga Australia Dan Tiena waxa uu sheegay in Australia ay diyaar u tahay una furan yihiin inay wada hadal la galaan sida ugu fiican sidii loo xallin lahaa khilaafka kala dhexeeya dalka China. Mr. Tian ayaa waxa uu telefoonka kula hadlay dhiggiisa dalka New Zealand Damien O'Connor kadib markii xiisadu ay ka dhex kacday New Zealand iyo Australia, iyadoo xiisadaasu ay ka dhalatay hadal ka soo yeeray wasiirkaasi laga wareysanayay telefishinka CNBC. Mr. O'Connor oo ka jawaabayay su'aal ahayd waxa ay New Zealand ka samayn karto siday u dhexdhexaadin lahayd muranka u dhexeeya Australia iyo China, ayuu wasiirku waxa uu yiri Australia waxay ka faa'iidi lahayd hadday wax ka barato New Zealand oo tusaaleheeda oo kala raacdo ayna ixtiraam dheeraada u muujiso China.
We have free and frank discussions with them. And I guess that honesty and frankness is something that China appreciates. We certainly do.
Waxaan la yeelanaa wada hadal cad oo waxba aan la kala qarsanayn. Waxaana isleeyahay haddii laysu qalbi xaarnaado oo runta laysu sheego, waa wax China laftigeedu ay runtii aad u raadinayso oo rabto. Sidaas ayaana anagu samaynaa. Marka uma hadli kara anigu Australia, ayuu yiri, sida ay iyagu xiriirkooda diblomaasiyadeed uga shaqeynayaan, laakiin waxaa cad haddii annaga ay nagu dayan lahaayeen oo ay xoogaa ixtiraama tusi lahaayeen, waxaan isleeyahay iyo xoogaa diblomaasiyada mararka qaarkood ayna ka taxadari lahaayeen kelmadahooda, waxaan rajaynayaa markaasi xiriirka aan China la leenahay oo kale ay iyaguna la yeelan lahaayeen. Dhanka tenniskana, qaar ka mid ah ciyaartoyda tenniska ciyaara ee ka qayb qaadan doona Australian Open ayaa kasoo tagay hoteeladii ay ku karantiilnaayeen iyagoo isu diyaarinaya ciyaaraha dhici doona bisha soo socota, waa February 8. Kooxdii u horreysay oo ciyaartoya oo ku karantiilnaa hoteelada Melbourne ayaa shalay oo Khamiis ahayd 14 maalmood ay u dhammaadeen, halka qaar kale maanta laga sii daayay hoteelo ku yaala Adelaide. Ciyaartoyda weyn ee Mareykanka Serena Williams ayaa sheegtay inay gabadheeda yarta u qaaday meesha xayawaanada lagu xanaaneeyay ee suuga la yiraahdo maalintii koowaad ee ay kasoo baxday karantiilka, iyadoo maalmaha tirinaysay intay hoteelka ku jirtay. Aad baan ugu faraxsanahay in karantiilka uu noo dhammaaday, sababtoo ah inaad qol kula jirtid ilmo yar oo 3 jir ah oo aad la saaxiibtid oo la sheekaysatid arrin adag ayay ahayd. Saadaasha hawada Britta oo Sebtia Beth waa cadceed iyo 35, Adelaide waa qayb ahaan daruur iyo 26, Melbourne waa roobab iyo 23, magaalada Sydneyna waa xoogaa roobab iyo 29, Brisbanena roobab iyo weliba 31 degree. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay eber dhibic 77 senti oo lacagta Mareykanka ah.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.